Samson Adelila. She teach me like a killer.
Mkumbwa kwa potea kwa miluzi, ukiuza makazi ya muzi.
O mama Maria, njoo kwa Mariana.
Usinipange kama nyanya, yote ntaweka tu bayana.
I fight back for your love. Oh, for your love. Fight back for your love. Oh, for your love. As a for love. Colo, colo. 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 Colo, colo.
I have a magician, magician. Ila siwezi hema wendo yango oxygen.
Love is crazy. Oh baby, I don't wanna lose you.
Sura yako, kwangu ni dawa. Kikuona, mina pakawa. Juu yako sina hali. Kimweza yako sina hali.
Oh mama Maria, njoo kwa Mariana.
Oh ya baby, oh.
Usinipange kama nyanya, yote ntaweka tu bayana.
I fight back for your love. Oh, for your love. Fight back for your love. Oh, for your love. As I for love.
Colo, colo.